Jotamani Alhaji Malifu
Studio Tamani kettude kabaruji mon e fulfulde
kede kabaruji amem e fulfulde alkamsare didi lewru mai tan 2024 yambe soppo e jiddi jablike silma chapan nay joyi maison de la presse bamako do nitilon kabaruji de kiki hande woni alisi se fili dambe wonto boggi jambe to kilo habu kayum ka chugu mudum waram kilo habu ka chugu mudum kanake kanako be lidi amedo holiti wira waram sodirde dum e juude demo be chapan jeegom odo anya mo kanako be lidi amedi bammi o ka yimbe demo be habu ka yitti dum sanne communiqué goto dental chaahibe gombe le fedde cedia wo nardi fedde yimbe gombe le leede gonde le ayes ne yewoto darde mu en bangal ko be kolliti wiide be jaltidi le laldo dental yimbe le hewbe kam en ka holliti wiide be kan jonka ardinde jodo hala lehen dossier de la semaine amenyalo mo hande o waram meme de hala permis de conduire il a go au lewru janvier 2024 chuli de college jamira di jogi di yamiro tam woni bawbe ekintinde yimbe le donude mobilaji kambe tam du wawe narde talki nodirta permis de conduire mo ram edral femme et régional amengal secrétaire hidi be don sembe ko borojo de jogonom kiide hande bisimna modam helade ni laamu leydi en ni waram sodde haabu e juuɗe yimɓe ndemoɓe kilo muɗum buɗ capan jeegom joyi ɗum mbuɗu won ko ɓeydi hem oɗo anniya ka kanankoɓe leydi amen ndi holiti ɗum caggal batu moɗo gaɗɗo pawiɗo e demal le lendi kananke laamu hakkundejo o holiti wiide coggu cakuru 50 engrais ɓalejo o waram yeyirede uynayi ɗiɗi temeɗe jetti engrais danejo o waram yeyirede buɗ temeɗe jeegom fa keɓen famtare andi ko intala ak bilal heɓaniyam do hendo festango oumar waygol mawdu samasiku
kamɓe laamiɓe fedde sem deteɗeɓe kollitiɗo oɗo gollato sababu so remugol ha ɓurimo ɗum heɓa yaade yesso le leydi ndi dati goɗɗi jaltinaɗi duf ɓe mbi fa ñaame fa haare heɓe le leydi mali ndi keɗɗenmo kanko noddirte ɗum moro jakkite yomo goto e kumniɗo kabaru demalle fedde sem deteɗe komo sifi dow hen o wiɗati ɗi furduɓe keƴƴiki dow hen ñalawma hannden o
ɗiɗo dabreji lattoto sababu taƴƴori mo cande hoore kabaru demal ha ɓurimo e kaye ɗum kulentireji goɗɗi hono bammari gawri e ko nande muɗum ɗum latto sababu ñamde fa haara dabreji goɗɗi gondi humcirde hoore yo sarti yoɓugol kalisi dokkal engrais ngaji
kuccala kaña fa garda yoroso e bomoko jamare nde ana weltile oɗo golle ka fande ɓimbiɓe kaja coggu engrais ji ɗi kaña kakidimirɗi fou jippine
mi mila wilde min gaɗɗi bawɗe amen mi weltani sanne ko kilogramme ewi buuɗi malhemeran amna ñakki mbuɗu yaade buuɗi malhemera joni tiɗɗalla momin jogui joni yo taade feele yoɓugol kalisi o yila amen ɗum yo kabaru engrais mo laama ɓomi aadi heɓa laawol gaɗa duwawu toɓoji heɓe
caggal ɗiɗo ɗati kamɓe remoɓe ɓe mbiɓe gaɗa duwawuji no kammuji kani heɓirede saabi demal ngal fo aɗa yowi dow kammu
sakiraɓe heeɗiɓe andono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook na dow compte x mom noddirtano twitter dental cahiɓe kawrtuɓe le fedde cda wone ka nardi leyɗe kawrtuɓe le dental ngal ɓe noddirta ais ƴewto darde mumen mo hollitile muɗum wiide ɓe jaltile nde ɗo fedde ɓe kolliti ɗum le communiqué goto oɗo anniyamo fedde cda o ɓami o ana wawi heɓude lawol na donki en andanɓe kabaruji ɓiliɗe politique kañum en ka holliti wiide ana jikkan jikke lobbo fewde e majjum ɓe narda ɗeɗo leyɗe tati joom ka wara joddo e ɓeɗo yimɓelle fa jantida fa keɓen famtare anni ko bako trawle han jon yo donki andan kabaruji ɓiliɗe politique tan Halima yatara do festan Ousmane Niali Boudi
je n'ai pas vraiment l'impression que
min kay ana wayni ka hono AES wana non fu wondi yarude AES hono jamare nde yidiri taki tagol handen sinya ƴewi ƴabbade hakkunde e leyde tati fayse tawa le majji yota wana ko yafi wana calinido moƴƴingol AES bi de mila jati e dun moƴƴi darnaade himmeji himbe gombe leyde leyde tati jogibe tidallaji goti ka fedde AES ana wayi moƴƴinede tawe eden geddi le CDAO sini enen tan en bami dabere yaltude e CDAO miji tan ƴewi kutteji ko dun watta do e leyɗe dow daranade tiɗallaji ɗi jogi himɓe majje wajibinta dow muɓɓen ɓamude visa fa jaaha ley leyɗe goɗɗe keddiɗɗe ɗum yarina en caggal ko tawa fuu ko hollita do ɓamugol nde dabere
syndicat en yimɓele golloɓe le leydi amen ndi ɗum woni sstm mo noddirta central syndical le travailleur du mali ɓeydade e cdtm waɗi jooɗa haala mum keñe bamako ɗo ɓe gaɗi ɗum le ñalawma kertanaɗo golloɓe le adunaro allandu le wi landinɓe ɗum ɓe fana muɗum yo fa ɓe gadda jodda haala do sisiligal joyi cuɓaɗi ɗe jooɗa haala mawɗo kawrintinɗo malinkoɓe fa kamɓe ɗum ɓe kollita hoɗum woni wimaɓe yalla jaam kañe e ndenagu ana hewte le leydi amen ndi fa keɓen famtare anni ko halima yetara heɓanim ɗo heno festan mawdou samasiko e oumar wa galo
professeur Farouk Camara e goto e bambe halaji e kortal ngal wolti vidi le Mali sababuji e kuteji basiji di sato na bili kabaru politika ko
ya d'abord les conflits
arande ni yotti dalaji ko nayri bangal politika nyafa yotto kebe tiagal mudun do wayde potal tidalaji mudu anamate le yoga rezo ngaji di do ko nayri bangal maccuda ko dum wonti e matede ton fa wakati jimbe el kaba danya heddibe le hen
so bangal syndicat CSTM ilaji kiwdi hunjitam hore bangal hewtagul jam e dawral hakuni bibi lid mali ketan ahmadun amion gindo CSTM
min tawdete e ko hewi mali ko be jeli nyaloma handen o birfiteden le fina tawaji meden kanya ko andire en no kadireden wobbe no non kanyi du kadira en nyaloma handen o ka wattu juneden kan jiwtat no golleji meden din gordi fesutam enen artoto
tagal kawte commune ngaji region ngaji di kartidal mangal ngal batu kartidal mangal ngal yu nyande jegomme 2024
yimbel gombe le gendi be noddirta kanji anale commune gonzoray region gaw kam en wadi majira mu em bete hande damal d'accord gal wa baraya fana mudum lewi landin be dum be kayo faabe kulita metti mabbe fewde e ko odo post wartira damal ngeedi mabbe ni micintinde tam andinde tam wiide odo post ka yimbe le jogi be kabode hippike dum koyde kurde bonandaji kewdi dum woni ko yubbali hem
sijo tamani yo projet fondation irondel do malido mo faaba mudum ittira leyleede gouvernement suede danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
hamka semka chuudi le college jamiraadi ikintinde yimbe dundo mublaaji tan woni bawde nandude talkimu en fa heba talkur mo noddirta permis de conduire odo anniyamo gollirgal modo kuma nido jami garmi lede amendi bammi ila go'o lewru janvier ila go'o lewru janvier dum fuddi odo anniyamo be bammi o ka ana windi e le teddungol sariya dum woni tobbere chapan jetti e jenobo sariya wol bamangol sappo e didi lewru septembre hitande 2023 kulti do dati kandi jokkede bangal jami garmi do laawi amendi hodum fu wadi so be bammi odo sariya hono fu yimbelle be dum wodani be woni hawdu woni hakkilaji yimbelle be dum odo sariya bamado o wodani fa keben famtare anni ko bakoro anni ko bakari jallo hebanem do hendo festango spagnali buli morwa gelo
permis de conduire do tawe da fu ada wayi nawtorade don sariyaaji mudum goti ngodi le adnaaru alla andu fu neddo jogi do don an haani andude sariyaaji laawi e denagu laawi dun sabi de neddo na haani jabbarade le auto école ngaji ndokkaadi yamirore hokkude permis de conduire Hussein Traoré woni hooreje gollide noddirde ande division permis et autorisation de conduire les direction nationale des transports district Bamako
la motivation
wadi somi golli odo golle arande ni yalla circulation buba sabide suko njado so jangoy jande durbo gol mobilaji kanyo mo jangay be galta ekkitinaado ni tan le datul kanyo ekkitido ley ciudi ekol janginoji di fisa yino durbirtano ad andi do certi sanne
de daber wili sanne walde jom en auto ekol ngaji mali e wi secrétaire commune do hala de fedde auto ekol ngaji ana puda nyande fu le leydi meden di kewde majine ngala sariya gollude jigi Camara promoteur auto ekol wasulu
notre premier
biato fu arande yumin tiki sanne hono directeur o wonde fabirade dido golleji sabide dum beedan ko nayiri bangal kebe ko odo directeur keso wari ko miden mata golle o sobu yana
rie dans le travail
de dabre ana moji ka wondati himbe kani jukude fa keba permis no yafiri dum woni hakkilo walde association malienne de consommateurs makan fofana ke jada yawara askoma
la decision en soi n'est pas mal
bien min jabanay anni o ko min kaja tan e kaltide e jibi tu ekol do moto ngaji mobilay di kitite kanyo johobe kitade be fayoto gollo be furkalte ede andi yugugol kalis permis wana malike fu wawi yaade so yoba e cuudi akolde
pour l'auto école
kolati fu syndicat de transporteurs routiers urbains et internationaux du Mali ana woito do nde dabre isiaka jagite woni jokko hore century Mali politique woni hakkilo makko do majjun
pawbe miden apprenti min jogi e bay walde bangi amen dubi nay e ekito miden jangina be sargaji datidu so yam be kinde do jande fu sina be jahale ciude ekol dibe ekito kasen ne dan andi dum wana ko yafi yotti Allah mawdo
regle ya basse en ma
e wi Fuseni Traoré horejo division permis DRT sariya ko bamirte fatabe tiagal han talkuru fu pawini do kabaru permis be nangata sini juray e ciudi auto ekol jogi di yamirode
sakra be hidibe andon do mi kaddete kabaruji amen di kikide hande ga hono andi don non baafi tadi do kabaruji fu do via mo adam 37 321 lumere mere non do ngadi telecharger application amen studio tamani do Play Store fan jafé no ko sara yotira men na wuti.
Tamani wadan yawtere bodu kaldal e kawral bibbe mali
studio tamani e gollido amudu yirtel ana walla kartidal bibbe leedi mali fa wartira jam e deere
wakati keyaado wonande leedi mali ndi studio tamani tawete CICB fa martino on kumpa ko wadi ton fuf
wakati keyaado kanyu e landinal keyana
o martinte du kumpa yude puddoje fa golle o timma
on kumpite e wakati
on kedato dum e journée amen delle joyi jokka hendu yewtere mer en garan dialogo non wowiri ni
radio fu gollido e urtel ana yaltina dum feso tawi gollidita e studio tamani
humpitade fa bedoro famu kaldal e kawral
lewi tongande UNICEF yaltinande hitan 2021 ko yettoto sukaabe teme million teme didom chapan neyom adnar allan woni lojaabe le nyalomo hande o adad mabbe ka andira ka no fewri le leede amen dinga lewi ardu dente kumani be jingande hakke be do yimbe be kuliti wede be do ko sukaabe ka ko heewi mu en fu ana yaba bangal chellan be kuliti metema be do fewde ko be do yimbe takka bangi hay tawede majjum fu dido gollirdi kan ko kuliti wede an wondi wadde imadaraji fa fa bo be do sukaabe hodo fu be gondi wadde magazine amen tous les enfants de Mali nyaloma hande o meme hala mudum Fatuma ta ko jo landini dum anni ko mi e mo wado sama se ko mi pewu ne ndo hem kireja
wadi accident ko ngal on heli jure am hore am dum barmi
Richard Sanogo Yesuka baro dubi sappo jodi do tominya gorda mako waytike novembre hitan 2022 tagal kasara kewti do mono o wartata yude ecole hono mako sukabe hewbe won leede amendi lojaabe ebe kaltaname hono be ngatta fewde tiddalaji gorda mabbe
nekum tantiru
dum wonde giraabe am hebo ta fufjude no haniri hakke hitane ngarmi o do alhaali ko defde velo goto denno bila dubi jiddi hande ni en ngorumi
edo sukabe ko hewe mu en fule faaba mu ya galleji mu en tam wawata wadde golleji mu en yoga sara bedo sukabe gombe bankas yoroso holiti wiide haybu gol mabbe wana ko newi fey
jena fa djigi sukallo yaadu beeram fu hinoto kabaru mako kadle nyamdu e ko nande mudu fay wakati juna wawa lotari kam gutan kabaru jande mako djogi musuglam mudu gila ko li aduna fa yotadi du mako djoy djuri indi ko won mu djogi jati cadale yaadu
galakata classique kono
haya mane fu sukawete lojaado docteur kire almami mohammed yo ardo le sur docteur ore water ne be noddirta centre d'appareillage orthopédique du mali o mo jabo landongol
sukabe jugibe alhali bawde chaldi ndambaabe jatum tande hore kabaruji kewdi le nokkuji dibe goni e mudu ndedo gulirde centre orthopédique yo nokku hunchono hore chalaji di jogi sukabe be
sur docteur ore ccrf jire ana hinno bedo sukabe lojaabe ibrahim kulibali ye goto e hakkune doktoro en ngado o imadaraji fa faabo bedo sukabe yellan heba daranade hore mu en o holiti wiide centre mabbe o ana nyakira kaaki gollirdi
sukabe men baba yaadu e ko nande mudum mpabo tobe e tudde sembe mudum ne jukka ki waji min nawtorto e li golle o
jabure ko alla feccanima e wurdude e majjum don inde centre goto bangudo le hitane 2018 fa faabo bedo yimbe le wi labino odo nokku do ne abib dako golleji kewdi wondi be ngatta yalla bedo sukabe lojaabe bamako do fa yotto dede battibe bamako yalla kanyu en do ana heba yewtide
les enfants
sukabe no toro service ji yotagol bikki chaldi mabbe yewtureji e madraji goddi en dawran non be bawta hinade jandeji mabbe no haniri
fede kumani do yimbelbe njiata le leede amendi do woni union malienne des aveugles holiti wede ko buri sukabe teme den joyom be njiata be gondi haybude de nokku mabbe o bedo sukabe ana wondi janginen to hay tawede majjum fu kanko aji bari lamido nedo fede ka wonti dalaji yogaji do holiti bangal jande bedo sukabe
hebe gol talki woni chadele do tanuku imam to woni ko dabreji do hunchana hore bangal nebamuya kebal talki di alhali jang e dun no forota be do yimbe le do jabbe be dandum en pamdi be kay tadale de yo jati tawrede de hono rojo mabbe to mum be kay ne metata fer wiide jandum mabbe hadan e defo
dunki en andan be kabaruji bi ride cellal ka holi ci wiire suka loya do an hasin jini e faba muya bangal jande fa yetto nedda ko